www.kwajadefile.com.
Ni makope tichonge assignment iwe chikonde siti panga chonchi dinapunze sazana iwe yondi gonti ndima wa mundu siti maswa chonchi leno sindi punze salome ya Juliet kani mene ijeribe pindu kani ya nyama zankalango pindu linalichani lero nditi chalafu kecha pika ngati safu ima sinta nkazo iba ndi kukala wawino kumuticha real love kala wanga na mwino sama love ni the high school bambino kumvesa kukoma kuposa tiwa mairo kachisuna kondepo. Lelo uponda ine ni tichala. If you don't know how to love when I'm on lelo ukera. Ine ni tichala. 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 Tina jaila chikondi Juma ziwa kasi tima kunda chonchi. Kani za chikondi ndawi napo mapuloti. Kuma chumwe ndita kupasa chikala hoti. Mafuso wa chikondi ina ndi asala. Zomwe suku ziwa upu zila dine sala. Na puzi sabochi gulo ina paka mitala. Zosweke ndi makonda kukisa tima mabala. Upu zila chikondi sindalama. Ukakala wa chikondi sungala ndile minyama. Uzindi konda diziku konda. Ulo kuli kose ndita pita utako mandi loda. Kisina konde po lelo uponda ina ndi tichala. If you don't know how to love when I'm on lelo ukera. Ina ndi tichala. Ina ndi
kani olo undifufuze soso gantimo zitaye uzifufute wakumana ndi chikondi ndi ziulule chikondi chako paine uchikutule ine ndi teacher sala mutu mwangamu monago zaza zimisala prasi yanga palibe olo mozi amapala kani za chikondi zikwera ina lada ganti wandifira ine yo sanditaye
yende wandipesa mungu nena male
boma sindifuna chikondi checha na male apa panda maliza zindiwe uzitaye
teacher.
Una conde po de lo conde ine ni tichala. If you don't know how to love when I'm on the low get ine ni tichala. Ine ni tichala. Ine ni tichala. Ine ni tichala. Ine ni tichala.
Download www.kwajadefile.com.